shaka ubushake bwawe mana ubushake bwawe mana keshi ugasharira keshi ugasharira ariko ntibizaguhindura uzahora uri mana yanjye iteka sinakubaza impamvu ituma ubikora kuko nzi neza ko biba bikwiriye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye uzaniye amashimwe urayakwiriye ndahamanya n'umutima wawe kwari wukwiriye oya nakizaguhindura uzahora uri mana yanjye iteka oya nakizaguhindura uzahora uri mana yanjye iteka uzaniye amashimwe urayakwiriye amanya n'umutima wanjye kwari wukwiriye oya nakizaguhindura uzahora uri mana yanjye iteka oya nakizaguhindura uzahora uri mana yanjye iteka kora uko binyangamugayo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ndagukomeje kere muri ubu buzima sinzi kora uko binyangamugayo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ndagukomeje uzaniye amashimwe uzaniye amashimwe urakwiriye